kama Nigeria. Hapa Kenya kuna nizo keke na konoria. Lafu tumeseti tuko jaba na mawaria. Pyunde mana dera nina Japoneza karia.
Ai ai honey, me waka somebody. Leo mi ordinary kesho sama bani. Ai ai honey, please come dine na me. Later ziki na iskoche la lendani.
Nina kiss to the city, give me a kiss to your kitty. To infinity na died on the pill. Now sidani na kudai juu ya nyash. Na sidani umeniwai juu ya cash.
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wireless beyond. Mana die from tuko na dimiti shama. Huku kuna diva gang and beyond. Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wireless beyond.
Motivate my motivator. Swali, mbona crocodile si alligator. Swali, mbona urolgwa inakote pepa. Swali, mbona hupendi kuserereka.
Ai, ai, honey, me waka somebody. Leo mi ordinary kesho sama bani. Ai, ai, honey, please come dine na me. Later ziki na iskoche la lendani.
Mejwanya nkasiko, na maliko na shiko. Nimeshika mamita suzabe misiko. Akili ni ya 50 na rangi ya thao. Mwili ni ya nini kawezi jinao.
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wireless beyond. Mana die from tuko na dimiti shama. Huku kuna diva gang and beyond. Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wireless beyond.
Kona beads kwa waist. Nasikia wana kuwaga freak kwa bed. Minata kufind out just in case. Nita settle down. Niko jaba. Jaba yangu shika na karosta. Kajasho kananza kunitoka. Zinanisho vile nimeomoka. Uyu dem minambeba take away. Atakuwa mteja hadi next week. Mausiku nasikia ukiji DJ. Ukitaka nda kusaidia kumix. Mpige block alafu give me a kiss.
Tuko juu ya jaba tumeseti tuko on. Zimekana shiku wireless beyond.